it's fine. Yawuvuma puta mfuti. Yawenza ama flow. Uhlonipha umsebenzi wami. Bese kufika lapha ntabazindaba ngani ngiyabamukela. Inhloso ukungilimaza. Ufikelela phansi kusasa la. What I'm feeling, Lord. I'm gonna send my call.
You wanna feel it all.